yewtere sukaɓe mal fu
caggal ko juldinde juula ko nde gabbuɗale beme andi ɗe fou amma tan kabaru sukaɓe majjuɓe le majjune hello goɓe noddirta enfant perdu retrouvé au Mali les bème andeto wakkati fu wattan ton foto ngay sukaɓe majjuɓe kañe inde saraɓe muɗum en e numéro ji muɗum en kanko noddirta Arkia Ali Hakku goto e uttinɗo ɗum les bème ande ɗe o wi koni fana muɗum fa paabo dartude sukaɓe majjuɓe. Min teikitiki wiide wala fuu ko woni le beme ande ɗe ɗo laamu o hani noddede numéro policingaɓe wala toon wala fuu ko wodli hen ɗum waɗi somin keeɓi oɗo hakkillanta ko lobbo somin dani toon gooɗo hello le majjum min gattata fotongaji sukaɓeɓe min gattali hen jeyngal du soɓami fa suka majji soɓami fa julde yettiki sukaɓeɓe e majja sanne gonga jaati neɗɗo hana haɗude suka yaltude ka so sukaani yalta aɗa hani ko tawi kay baɗum pammina suka o so yalti wattana hoore muɗum hakkille fati naata e mobilaji ɗi heeɓi fur fati gabba dow moto mo heeɓi furdo ko annino fuɗɗitinde ley nayyi lewru meh ndu to sigaso to ɗum heɓa fuɗɗitinde sukaɓe hewɓe jaɓay yaadele cuuɗi école ɗi ɗum laadiki sababu so cuuɗi jangguinirɗi jeeyal laamu o uddi saabi de sukaɓe garoɓe ley cuuɗi jangguinirɗi ana famɗi sanne fande keddo to sigaso to lycée public gonɗo nokku noddirteɗo fuuru iɗum ley laamu kadiolo holitaweɗo sukaɓe ɗo ɓurɓe fuu tiɓɓata kule jande kokkama toon jeenariji goto mabɓe fo hokkama toon ko yaata ujunaji nogay kañe sakkosi e mbara e sukaɓe roɓe joyon nokku mabɓe odu faabirama panoŋaji solaire ɗum woni koɓe noddirta lampadaire ngaji ɗi ko fa sukaɓe keɓano jangguira toon jamma to santo ñalawma keƴanaɗo kabaru ko nayiri banggal laaɓal ɓe gaɗi ɗum toon le ɗiɗo imma daraji ɓe meeli kalasiji gonɗi toon ɗi ɓe kokki kantine ŋaji gonɗi toon ɗi du leɗɗe ko kaani defirde ɗiɗo imma daraji gaɗama leyi cuuɗi école ŋaji tati le commune nokku noddirteɗo banana gaɓɓe ɗiɗo golleji e fedde ONG nde ɓe noddirta gradem ɗo kadde ten dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yo ji jeɗɗire warore wassalam
yewtere sukaɓe malfu wonno